radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde aljumare jenay lewru out jenay yamde sokido studio tamani miden tawale e maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji du yumar way galo sekra bon competitive wi ko yati himbe le chapan en jeegom chali be maccuda ku kanyi en wi'a wattu jono birfiti les raisons kayo tiagal ko bi wi'ton ko fedde nebno dir cnds wonde le leedi me indi kanyi hokki dum e tawede fu fedde huminire habude maccuda ku les raisons kayo holitiido be do himbe le boyata ton fedde ministre mande be kolliti tonganna mabbe no bonanday di ngadirron nokko no dirteedo so banda wattu jono be kolliti wiide hakke adama en nirkamato e leedi sanne dum be dokkono di do kabaru jokande be jiddo journaliste erudi certain hedde juldinde do bomako do holitan wiede lumo ngwan he pep jamale ni kanye e kaki ka dum e tawede fu sotto wonbe tombe politiri hitan hikande mata kiliyan ngabe sanne di won sedda kabaruuti di min jigini on do bete ande bi bismillah modon le odo communiquer fedde humnine kabar hakkiji bibbe adama nebno dir cnds wonde le leedi meden di holliti wiido ko yaata himbe le chapan en jeegom chalibe maccuda ko so doguno iwde le raison kay o birfitiki en nokkule muude du e tawede fobe kolliti fa hande woy hewbe ben birfitaki fa hande tiagal ko chali odo golle ko fa kebe famtar kedden Ousmane Dikko
Avi communiqué CNDH, virgol pedo, latima, leko, lamibe, fawarde ministère, serre, lady men kanye, haketomenten, nani en kundum enko. Tongande no, okita yeral, in the andite region odu, kauri, e deruntinangal. Chapat in jego netto, you know, paletonde, yaltuno beton, birfike handen, evi, fede, lady men deran in the haketomente. Mer communi jankunde camera, luro kainera lama, okita yeral, nogayo netaka, vitunobe, ngarti leuro. E wima ko non wirfugol mabbe waddali ti dalla fay ngota dun do wonde kejjada hala be do yimbe torrabe batte maccuga ko non penni o do kabaru e kolite ka jaati gota e yimbe egno be fu birfaaki ton buri fudu gota e yaano be nangama fa nabama kasu margal yo golle keddido e wonde le malido hasini le region kay o buri e wi cndh ana buri ujunere temede dere e chapande joyo e tato neddo wajibinaabe yuwa gengaji em batte margal fedde de non dardi gouvernement o tinno darano kaldal kala fahebon kaado tidalla jogala junnido
ndedo fedde de no diri gamanda wonde le nokku no dirte do region kaybe kolliti wido wattu jono sa jeewi beedo yimbe le mirfitiki le de do nokkule kaabe boyata ton se bide amire wonbe ton fa yetto yimbe le halanane be fu kolliti wirso ni be mirfitiki tor wajibi sinabe jaba maccuda ko keda makko no dirte do manali kamara yo kanko lammi ndedo fedde ko sifi do en do faccitango Mamadou Samaseku
son gonga haliti dala jati ane rutungul sabi amiru o holiti wide fay so be rutima so ana be jabana maccuka ko dun ne yotti dala sabi be do gida fe kabar margal gal himbe wuro ngone kulti so ni be rutima be keda tawtun so ana so jabani maccuka ko ka min metta te kade hore jo be do himbe be biita do tuntu jakiti o wotum o yotti tun heci kenya on nangama o sarama o dama dun nokat juro sabi kanko holiti wide so ni be rutto warde wuro ngo so ana so be jabbi ngutude kabar maccuka ko ka hewti wona non dum latto kanko be wondi be fuf birfitoto dina latade maccube
kabaru jungon lele di malikani hejju studio tamani fu so ngabido whatsapp on keban ton binde studio tamani fewde o don numero chapande jeddi jeddi mere go chapande jo e jetti mere go bonanda jungano nokko no dirte so banda idum le wud leedi med indi region mopti le jena dum won lewru juin jappi non do holitan wede ministre wattu jona be jaltini tongande mabbe le majjum be biddi do bonanda hakke bibbe adama en jabbama sanne kambe yimbe hono be limi barabe tombe an jah yimbe le chapantoto en jom le halaji mabbe ri non be kollitiri wide wattu jona be bi ima darajan han wade le adnar ndu fufa fame yel hebe ngaddi do bonanda ji nabe yeso sadia keda ma kon no dirte Guillaume Ngefa o yo kanko lami kabar hakkeji to montale fedde ministre made ko mo sifido hen
l'équipe a pu établir
ne la bebe andani ko batoto chapan tato en jo neddo musinama wonki en ko batoto du chapan enay le temdere chuudi wuro ngofu chumama le muradu wabbe golle o andama yo sukabe fulbe gure pilide de ko buru hosude hen non fay goto e mabbe na taygo masa fay goto du heba ko andindo e be gondi e gube pande kaborde de na e gube chatinde dina de so serele adna yawa maka golliji tongade di ngoni woni war hore barminde e wadde bonandaji bonitojum hakkeji tomonte handen o non ko badato sappo neddo ana e juude sariya
placé sous mandat d'arrêt
kollitindi wiide julde nde eruji set tan heddi ley hen wattu jono jamar den wonde lanni nadde dum sanne lumo mongo do bomoko do hollita wer si kakele de faadi yeton yimbe le be do feedo tutta hebata do jabbuda fu neddo dum e tawede fu kambe sotto wonbe tombe kaybe kolliti wiide itane hikane be mata e sodo be sanne fa kebe famtade fa hande kede mumin sende bo us e dum won kanko mamadou samaseku
kuyal e yewtere dum woni le lumo mongo bomoko gondo bangi raida yo hono julde non kulleji ana tiidi yo kamba rafindena gu gondo le leydi ndi yo dun kay milata ciodrobe yokabe
sanuti to bola
lumo gono tadi san kalsi wala fi der leydi ndi gilla fudugol wadi ndenago yo lati fuf kay mi ngari jewde ko mbawta sodude
yimbe kewdi anani lumo ngo ciottobe kay holiti wiide lumo mabbe wela ka wobbe ana mila wiide idun samti
walay mu goga chamenyina
so ngo kay jamana hebdo san ka lumo hikango na tedi kulade na chamti non fa watu irindi ka ko irindi badinde on ko dum fuddi tadude e watu idi layo kay balidi burata fuf sorede galum mongo ga kay kulade na tadi to tawino watu korkonon tawan ko o hewi jama fa burti codo be na pamdi fay ngarobe dun batte surude kufina badun morade raw juddo den wala fi wakat juno
e wi o sottowo kabarundu yo kambar examen bac ana wondi omo mila wiide so examen o timmi imma daraji fuɗɗita noɗi gorri noon
banggal lumo ngo kay mi mbawa fewi sifade wakkat joni o so wona so bac o timmi saabu coroɓe ɓe na pamɗi mi taɓiri kay soni bac o timmi lumo ngo natan no fewiri
e wi suudu ministre humaniɗo kabaru dina juldel layya yo alah garowo ndu leydi ndi fuu
hollitindi wiide fa hande en e keddotono julde nde worrino liɗati ɗo bomako ɗo hollitawe to jaaɗa furdu a soyino to yimɓele ɓe ana gondi ton e dabaji muɗen ɗum woni sottoɓe baali wonɓe ley nokko o so ɓami faɓe darki caggal cuuɗi goɗɗi an ton wiyama ɓe tunninan ɗum kamɓe ɓeɗo yimɓele ɓe mbiya ɓe jooɓa mairie o yo ɗum woni golle muɗum suudu mairie wondu commune jeyoɓo ɗo bomako ɗo kay hollitiwde yo ɗum wona gonga kañumen fewi mbuɗu nangata e juuɗe mabɓe fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Dikko
Abdoulaye Traoré o jilotoɗo san sotta baali holliti yo yaltude legal be ɗo jamaaji keewi kañe dabaji fu fa ɓattito sodoɓe sabani ɗum ɗum ɗo wonde o holliti nan omo yoɓa ñalawma fu bus sappo mbaali fu heedi mairie
e baɗade iri ndi e ley bulɗi min naata yewde baalumin ɗi saabi liggal ɓe ɗe oɗo wattu ndungu o tunni sanne caggal iri ndi min rutatotum ka andon buuɗi sappo min joɓotta mairie o beeten allah fof
yoɗum pene ɓaleje crime woni ko kanko Adama Konare jokkatata ɓo maire commune jeyoɓo o holliti e wi makko tanka yoɓatake e gollirde fay wotere heedi kamɓe sottoɓe baali ɓe o holliti jaati kamɓe e hoore noɓe gaɗirta julaku ni walda e
sariya
golle mabɓe o jaati yarata e sariya gakkumin sen gakay foye mbuɗumi nangata juuɗe mabɓe mi wiyayi yimɓele jooɗiɓe nokku goto anda ɗo ɓeɗo kay na joɓɓa ka kala jilotoɓe nder bolli bamako ɗi joɓonta mairie commune 5 o foye mbuɗum
no laati fuu leydi ankoɓe hewɓe ka konnike oɗo golle sabede ana tunnino bolli fawarde e dame galleji
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sikiraɓe nde ƴeelone ley région ŋaji meɗen ndi en puɗɗira nokko nodirteɗo yoro soho ni tawede imma daraja ne gondi e wadde toon ila alal bar ƴeɓɓinode kanko kuma nawgoɗo to kanko ardi ɗiɗo golleji eɓe gondi e tuddude toon leɗɗe wattu joni fa ɓeelano ɓe kani haɓirde basal leɗɗe le nokku mabɓe oɓe kaɓa duno wattu wondi e waylitirade en kadi nde nodirta association joli ba humnide kabaru hawaluji wonde toon nde ana wondi e fabade ɓe no ɗiɗo golleji wuurdi duruɗe gardan fa ɗo seguɗo wiyama kamɓe chrétien noddirte e protestant ɓe gomɓe leyɓe oɗo nokku wiyama ɓe keɓɓi toon miside mabɓe heyre wattu jonon miside arandere ndeni ɗo kamɓe ɓe juulata ɗum woni yimɓele temdere capanɗe joyo natta ley hen ɓe mbi kamɓe chrétien aɓe noddirte e protestant ɓe wattu joni ɓe keɓɓi toon ko yaata miside wotere ko yaata yimɓele temed nayi no mbawi nadde mayre koɓe gatti ley hen toon yafa e milieu sappo e jeegom cfa yo kamɓe chrétien ɓe kamɓe piɗiɗo tabareji kañum yimɓele faboto ɓe ɓe c yimɓe gara timminirem fa gawo fedde sukaɓe jokkolɓe wonɓe toon wonɓe le nokkunodirte ɗo gunzere yiɗum le commune gawo wiyama keñen ɓe gaɗi toon ɗo batu mabɓe le majjun ɓe tuugui kon yimɓe aɗa yettinoɓe kabaruji wonɓe toon ɓe fa ɓe ƴewto yalla hono golleji mabɓe ɗi kani yarde yesso yalla jaam e deƴeɗan hewte le nokku mabɓe o wonduɓe fawadeɓe le oɗo golle o fedde ne dirta fo makko wonde le leydi meɗen ndi sakiraɓe ɗo katten bete hande dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne ɗo moɗon tawede le mali fo e manggal muɗum jootal ɗi min kertini kiɗi bete hande yimɓe le heeɗiɓe min fa gondo le wuddu leydi ndi